tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wadara to bëgg jëne faandu hala Mamadou Sama Sigou jam wali sakrabe xeribe. Bo jidi men bondi gesse kewda le leedindi ndemobe be nakuli ben raf ñamduji hikka kumni be habo waltere wakati ne be ben nangundi e botu gila kenyene yalla limdi dat dabriji leedindi e kanyay hejo golle habo waltere wakati le mali bulira humde habo yugu yugu na wundi ben fiire dabra habi gullor ben daltobe e wi ardibe be habi gol be do na nafasane habo njibbu jawdi dingun seme kor jamen hande beta albari sabtu go septembre 2024 bismillah sakrabe tama farati men rafi nyamduji na wodi hikka tagal bonondaji njammeji di leedindi kabaru mudun kay na wembi ndemobe be le nokuji kewdi leedindi be holiti wiide be mursi taruji kewdi gesse be dadde dun dun na wodi rafi denagu e yaltugul yimbe le hebe le gure mabbe e ben e wi gulira hebonde kabaru mudun be ko buri unyaaji chapande njoy unyaaji don na yimbe e gube men limta dido wattuji di le raisonaji banjagara duanza san dire e gaw imnarakilu maga wonku hebane ko fastango umar way golu alcc
ko buri uynaadi hectare gesse dum woni ko ndiyan kamu bonni le lamu bankasi region banjagara deedo jete ngadama le jitti lewru septembre ndu non kanko noddirte mamadou camara lamido fedde himme yurmen le region banjagara o hollitiri wite wiccagal mududde be kulisanne ko nayri bangal heedere
senegoro yere
leedi fu wala to kasem to mbay wadde demal comité mi ko do fu boni nokko rafi ndena go mi gonle mudum nokkule seeda de mi jogi to mi ngadi demal amendu ndiyam bonni fu titala modu bangal ngore kana momo non narda jonkani kana ko be faabo min yellane ne keba yaltude lehin
toro kam
fedde no der system d'alerte précoce holiti widan wondi e wadde do ni imadraji fa fama gesse bonde do kasara kammu kajali koyte gote lamid der do fedde
le gouvernement c'est
pas gouvernement o kan e goldibe mudum ana wondi jokitaade ima daraji mudum bide gondi feccude ngureji hakkune yimbe goldibe amen wobbe do holiti wede ko warta ko waram hokkude kalsi yimbe le yogabe bide gondi janginde ngarobe fa wada lugogoji to golle majjum fa jewa hono dum wordi
ya son la
micciti wid nokkule kewde ndiyan kammu boni hitande hikande de do nokkuli do na hula yalla demangala na gasa
sakrabe tout ak live do kawlon ko bango bebe am facebook ko x ni twitter kito to ton dal ak laaji ben do kabar walter wakati le dindi fuddi kenya bam ko do fanda mudun yo lindu da dabreji hejo golle ben habbo walter wakati le mali ben gal do kawrtal baldi tati landin dun woni ministere humnde hawalu e ben pabato e mun en denno le kawrtal gal la yaltinte da dabreji fatia tarattamatun ke dana ko hebane do fustan walcc umar wegalo
le wisud ministre kumani do hawalu labal fayato yirwara boyore o do anyana way latar sababu uytude tordaji bilide waytagol wakati o mo kuteje mudum wondi matel sanne le ful sahingil mamadou haydara kany woni secrétaire général ndudo gollirgal
le sahel est l'une des régions
le ful sahingil ana e nokkule burde fu tampude no wattu wondi e waylitirade ko nayri bangal ngulefi fayato no tule jaarin den gonde heewirde be doddo hen du kasaraji kam ido kuteje no wonde yottade yimbe lebe
no population
wajibi kina leede gonde le leful sahengel ko kondira juude mu em yalla heba daranaade waytagol wakati onom holitiri wiide kanko awa haw o secrétaire gollirgal darani do gumarnde
la région du liptako
leful liptako gurma nyalawma hande basijan kewi mudun sanne le dido basiji du tawino ton tampereji wayde nyaame fa haare e konande mudun yottiki jalini gondi ton di beedo le hendu no wattu wonte wayde tirade
changement climatique
mi chintinde tan wiide le kawrtal yimbe le hewbe wobbe ngado be imadaraji fa darono kuteje binide waytagol wakati o ana wonno le mudum
gullirde okleef manide habbo ben jibbu jawdi na anni haybude ben dalotobe jibbu kabaru jibbu dawdi jawdi le mali denno gullende landini kenyen talata ken kartural tutun raklaji do haybugol be do yimbe le jogani be gullirde nafasane bangal habbo yugurugo dum wadi bangal nyaloma mbien humaninde nyaloma run afrique humaninde habo jibu jawdi yambintende kala sappo go jouer musamali sisugo tamatun donc heban en kada fasango marwa gulu alcc
imma daraja no gonde wadede le hen yelle yimbe le chapotobe nyamobe jole lamude andene no kanko no dritel sidina Umar Jara gote kedjar fedde okende o hollitiri wide
se mesure
dido dabereji ana holita le hen wide inde neddo kalto ko mati bangal yuruku yuruku haltataake inde cede todo odu andintaake jamande place galle makko du commissariat na du gendarmerie haltenta yimbe halaji do haltata didu bamete fotuma ko bame rese nokkuto yimbe wawa hebude
imma daraji ko nayri bangal seriyaji nyangoji an wonte wadede kanko Fadjala Coulibaly lamido fedde humine kabaru lamu lobbo non hollitiri wide o wibe do yimbele kaltobe nyamobe jawle lamu de kani renede
c'est déjà une fois que la
sube chupa ma juude tan watta sube ndiwe yure golle narube kolle si tordaji fu wobbe hore penejati an ay takede muem tawine le nyaloma hande o yimbele kontotobe jamirobe fayato ardo en kumanibe ko nawri bangal jawdi ana wawi kam em jati wadde ko wawi fu yela yuro ko yuko ana habe yude le lidi amen
fedde okleende holliti wiide bamde 2005 yotta 2019 ko buri milliarduji udnere temedde didi chapande jeegom e jeegom laamo yihli yurku yurku andam e kabaru golle yurku yurku kolliti wiide imma daraji kani hebbinede ko nayri bangal laamu lobbo
nyande altinere de to ansongo tunno ben jo e kaborde banditaka ben uruti yite do camion goto den no wirudo odo camion uru endli men ne fultan wiide gongol wadi nokulu goddo ansongo kiloji chapande joy fultan wiide don chauffeur o wenda don heddike le kabar mudo
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidim e mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetrebe den hertande dusi simen na yobbi do min samingul redu de winde sanali lidi mendi so odo golle na yata fi tiagal doctor en sato yimbe yobbe kan ciudo wadde men hinade kabar mudum tawene doctor be dalike do pratiji bilidi e kabar mudum nan fa yotade ben mayde inira do jati le banga goddo dun do na hada li sariaji mali fais men bin ana hada jat le sariaji mali yelen bedro famudo kabar mudum Amadou Sadio Camara wonku hebenen kedo festango Umar Wagalu e Janaba Diallo
ko nayri bangal samminde redo yodon hunde ko jommu gollata tiagal bami redo so dun yifa e jonte nogay didi yoga yimbe lebe ciudoto jati so ngada dun hodo fu jamarde miliano o do golle wuri
hande bonude redo moddani dum na wawi addande debbo tiadele dine e hore mun jabata dum soka soyima accubi do wura dum buri ko baratama lekkule godde ne wawi bonude redo taw wana dum jiddonda bonude redo moddani wobbe ne mbawi heddare hen
doktor en kay kollitidi hen su samina redu idum way wadudo kutteji kewdi docteur Khalifa Traoré andando kabaru rohobe len dimobe
wortement provoqué clandestin
bonnude redu mere mere ne wawi addude nyabuli bondi sa ajini won mayobe hen
dessert même constaté souvent
sauntade su samina redu ko hada leliidi malindi jukkoji don bay wadede fewde e jomum non kanko Ibrahim Ben Mamata Touré andando kabaru sariyo hollitiri wide
les auteurs en avoir
bonnobe dedibe ne mbawi uddede ha dubi joy ebe kani yobde kadi kujunaje nay francefa ha million god dokotorobe mbadobe de do gede ne mbawi uddede dubi didi e kasu
condamnation de 2 ans
sauntade so seminaridu idum e yoga e fina tawaji non kanko noddete kunaji jara andado kabar ne da ko hollitiri wite
c'est un sujet tabou pour les conservateurs
hado hala ne tidi yewtede der galleji ko jinnabe wobbe jabata dum
derrière eux des conséquences dramatiques
micitede wido won sammin golredu jati ko wadirte do sariya non kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wite
le cas échéant ou l'on
redu ne wawi bonnede so ko tida la nati hen dokotoro e hore mun yamirta dum bayri yuma on ne wawi mayde hen wala fiddo o wala kambe dido
andabe kabar cellal kay kollitiri farde jomo gollude o do golle tinno yotto dokotoro en
sakam pawi do katana kawal yu hande on wi'am bawde di hebde di do kabaruji fufu do bangum ben bembal amen whatsapp numero o woni 75 99 76 19 ne wadum tawade do bembal amen mangal galle kanyi dun no facebook bangal lakuna foni yo 37 321 mere mere non ka famdi fufu budi noga tawale telephone jom do sede yotre meden magazine yotre meden magazine yu kabaru rewbe edun yowi dum do kabaru talki denno talki hono jipinirdu ben dawgal madun mayde yo kulentereji di hasinda sane le ngundam bingel adama tama rewbe malibe ben na bawte hebide di talki di no yafiri yalla no bedoro famu kanko Musa Malisu ko wadi madraj wonko hebanen ke dafastango Umar Waygalu e Ali Cisse yo en nyalle jom
fedde no dirten APDF yo fedde fabotonde roobe le lelidi malindi kanko lamir ndeda walde mum no dirta madame Jawara Bintou Koulibaly o rewbe le ban jogi tit alaji mawdi ko nayri bangal hebude kaytaji
les femmes aussi ne comprennent pas
rewbe be kany endu famata dum koyi so wana ni tit dala yottibe min jida do e rewbe ko hewe mu en fu worbe mu en jogi talki mu en fay so wam ko pigoto be kasindine mudum hebugol mudum newata ko be kani kambe do tawede e be jogi talki jipnirdi suka mabbe do woni ko mbeta wolo sebe na do talkuru de gal mabbe hebude copie wolo seben nadu talkuru deugal yude to worbe yogabe wona ko newi fi buri fu so debbo o cerango tewte
la femme dit qu'elle veut un divorce
hebude dido kaytaji ne wona ko tidi non kanko no dirte abdine karambe gollo sudu meri commune yobo do pomoko do hollitiri wite o wiso direji meri bami fa cinninama yo gorko hani jogade
la disposition di
ele sariaji deugal ana holitaale leedi amendi wiide gorko kanyo woni hore galle dum sabi so kanko hani resude hune fuko woni talki ele deugal rawbe kanyo endo yo hakke mu ende wam e rewbe kolitobe kanyo en kanu labir wiide goramu em salike hokkude dum copie ido talki so mi andi dum mi noddam war mabbe mi kaltida mu en
e on discute
ko nayri bangal jogade dido kaytaji robel be hakkilaji mudana pecci kanko hewi be do robel kollitiwir gorko hani halfinede kaytaji di non be do robel wonbe nokku noddirte kayi kajolo kanya fanjotu da tominya kollitiri wide
kayi yano netti
kayi do kam min wawa resude feyi talki sabe mi meden jogi sukabe bonnobe be bawi sekude di talkuru deugal kayi juude gorko ni muddi sabe rewbe wakati so bilama e jaba hunde fu kajolo do e hakkile amen minen ka worbe an halfinede dido talki wana kamar mena mara be hor min bawa resude di ko hune fu e kaltidal kan e kawral nibbidi e be bawe resude din ga e be kaltana men hoto be ndesata dum sabe rewbe ko hewe mu en fu ana hewi e bar ko wodi so worbe be kanyen jogoto di do kaytaji yogabe min kawrito do bomoko do kali ko lati sabab mudum ni e hore resata talki ga min haltana jom sudu an o hoto ndesam min dum hokkude debbo talkuru deugal ana wawe latad sababu o immo nyende water tam onara ya terang mi fumi potum bangal haybude dido talki dido talki kaso salaka hokkede rewbe ebe jaba wadirde dum hunde fu
wala fu sariyawol kollito wolle leedi malindi wiide gorko kanyi hani jogade kaytaji di non kanko noddirde Muhammadu Janka andado kabaru sariyaw hollitiri wiide
c'est plutôt une question
ele ne suji amen ni min jeta dum so wana dum sariya fu wala to kollito wodum hamo fu e bamondirbe ana wawi resude dido talki sabi goto goto mabbe fu ana wawi huntirde dum hajeji mu en hono windade amu yegude usuluji kan ko nande mudum fina tawa amen ni holti wede talki etat civil gorko hani resude dum sabi kanko woni hore galle
le chef de famille
mi titide wide dido kaytaji ha ugol dewgal mi cuudi meri di dokkata dum le commune ngaji di fufu